Sabato vivala mukama, mubanga binjo kuzama. Osaba okwesa sulira omutango, echo chinene jende, muba musayi gwa Yesu. Muka, wegunaza emyoyo, wegutukuza, yesadaka yesinga. Era gwegumala wokusobya kwange ne kunaza, obutale kalufunyiro. Naza, ntukuza. Musayi gwa Yesu nange njagala mbere mu aba bali bera mu kibuga ku lunaku olw'okuzikira
Mukama njagala mbere mu aba bali bera mu kibuga
ku lunaku
Mukama jakarabere.